Dandi studio kalangoni ko kettiniɗon yamde joyi ƴaɓɓora ka mintaji capanɗe tati kibaruji mawɗo e fulfulde Omar Hamma Dianga tawɗo masinaji oɗon gondi Seyni Isiaka ko e kibaruji. E lawol ngal ni mbiyen hoƴoɓe loreji no gaɗa jahale ton maradi jatana ton enda nder tesamuji hoƴoyde loreji muɗen dam. Lawol laamu noon koƴangol yaade to syndicaji kawjiɗi filla hoƴoɓe ni ɓe no jaara région ko hoƴa kengan duroɓe département o Gaya no tawa nder haɓɓuwore Allah e lawol laamu ngol ardiɓe hawsu leydi Bene hoƴƴi hitande hikkande e haɗuɗo duroɓe leyɗe janane nadde nder leydi muɗum on nanan wullandu ko duroɓe leydi wuro Tom gatti. Noni yewtere meɗen pinnir hande yatana haalo anam dow ummaki sukaɓe ummatore leydi Niger e yaade tew tewru ko IRD nokkure to tew tewru do fi yaadu yesso watte famminini. Mbiyen ni nder habaruji ɗi gomnati tabintina yeru ne studio kala ngu wiri ɗum handen subakani maire commune Bani Bangu nder région Tillaberi kengan non pelle murtuɓeɓe pamaka fumoy en non diwti maire o tawi du e jahangal ley wuro a dabdabu kiloji capanɗe joyyi e Bani Bangu o fondino koɓe diwtimo. Woɗi du wiyama nder diwtugol makko nimɓe ko tawa nder jahangal makko ko heewi warama. Nani syndicaji kawjiɗi filla koƴol nimɓe no jaara ɗi région maradi kawri kengan to endan dakoro halde dow fi ndenago. Yeruno Suleiman Isa ardiɗo syndicaji kawjiɗi filla koƴol nimɓe no jaara on wiri o wi e lawal ngal koƴol nimɓe ley loreji no yara ley tesamuji watte ɗum dow gam fincitade loreji ɗin waɗi ɗum. Adamu Umar yewtide Suleiman Isa on nani kowi.
Pelle région maraɗi tawaɗe nder filla yaha wataji himɓe are mumɓen gaɗa dane worre ɗum woni dalila ko hawrimin ɗo enda filla yaha warta himɓe e are mumɓen ɗo nder région maraɗi hana gollal ngal hoyino saɗormaji ɗimin tawda nder mumɓen no wodi filla tesamuji ɗi golle mumɓen ponditaki ba seɗɗa tesamuji ni kewɗi gaɗa sigila lobbo fu tawaka nder golle majji irɗum he bandu ndu waɗi ko deni miɗen gaɗa kawriɗe amin miɗen nodda ardiɓe hawju région on gara min kollaɓe saɗormaji amin hannde nde en daari nokkuje reedu leydi meɗen gom no tawra refke ƴoran hakkillo fukkingo himɓe du deni adatake tesam ɗum wawa famude moi e moi en goni no nata loreji ɗin denne nder hawrine amin de endan minen du min durwa min daranomin gaddira balla amin ko watta hakkillo fukkingo tabbita nder leydi meɗen
tafannan tsalo.
Ardiɓe hawsu commune uji Agadez alal bitinga ngal capanɗe tati e go Octobre non koƴƴi lawol laamu e haɗude joom en loreji koƴoji nimɓe no yara ko wala e lawol ngol nder lawol majjum du tesamuji kewɗi woni ko moɓɓa. Abdourahmane Tourawa maire gallure Agadez nani ko wi Moussa Mamman.
Présentement nous sommes c'est
anden duro hadude wujjobe nanna na wurtiditobe umotobe leede mu en jaha leede tuba koobe der hubere agades de enda kammin tawda to tesamiji pamari ko kaka lawol firtude tawa fu miɗe he mabbude kanfu e jipporde to dum werna umotobe leede mu en no jaha leede tuba koobe labi wujje nannude na wurtodade he mabbe du fu miden uddude min gatti du gollobe amin do ma labi di enda gam mabbude himbe be do majji e kaden du ni fa handen gam andude na e burtotoɗo huɓere agadi de fu lebbi tati ni handen komin joɗɗini laabi ɗi endan ɗum du ko watta mosolo wujje nannude na wurtodade himɓe ɓe endan heɓu miɗo hiɗi du himɓe huɓere agadi de endan ni paama ko laabi ɗi endan cingama gam denaku himɓe e are
mumɓen.
Syndicaji awjoɓe taxiji wonɓe nder itane dental syndicaji golloɓe dow fi ya wartaji nimɓe nder Niger mbiye handen subaka o noon ɓe gaɗi hawride mabɓe mawde e waɗoyde syndicat kesso biyeteɗo Saint-Coltan. Yeru dunino secrétaire général ɗiɗaɓo dental syndicaji kawjiɗi filla awjoɓe taxiji on wiri o syndicat kesso gaɗaɗo gam jingande awjoɓe taxino nani ko wi Rafika Tar.
quand les syndicats existants
syndicaji no godi lati di gala no darino durwana himbe wombe der hen nenne wajibi himbe ben kay daro ko mu en fondito wada kay syndicat mo hore mu en nenne dun sabi gadol syndicat o enda jonka hun non ko lati du walla sanne yaade e filla ko darto ya wartaji himbe hojobe himbe je der galluje der leydi niger do dun walla du konna awjobe taxi be endam fa woda reno syndicat o no henna wada kulle no holla no himbe gatta ko kisa guikaji ko watte der taxi sabu dun heewi hande den taxi senata awjadu no hani wido gol wade do mudum faame moyno hande dum wala mo hen funa bay hoy taxi awjayaade to den ne himbe no hani faama ke wadobe gacce rata le taxi ji din han ta sa na taxi fu ko ja lamba taxi on enda sabu wobe taxi ji din ngala lamba noone taxi on kanta woni e mota kan
invite a denoncer ces cas
alla e hadu golleedi benen natol durobe leede janane der leedi mu en ton der departement mo gaya durobe hewbe no tawa nder habbu hore e sadorma hitande hikande sabe rafindiam e nokuje to durte Suley Halilu ardido filla durgol le departement mo gaya no watta wullandu yade ardibe house Fadel Alu yewtidi makko
lalle bene be ko kamin lawol haljoni ko ummoto daga dole kaina hawarde gaya hawarde yago yuna yago falmay e cike yani bayrim don bisa fu wala ko kalawo edi ton dari gando ton yahata ko noko gondiyam wala nokure do jibe jodoto do don ma gese goni don to dow lawol ma be era mayo do ma lawol wala den do fu dum wadi dum hawti dum bisaji bo wana bisaji do badi badi tan va to be ummike fu be garabe en jawata be natia Nigeria dum fu dum dum wari dum hawti dum to wakkati jon do bo baccube be hambe ma e be don den non naidi e bali dum fu dum wari dum hawti mi don tori mobe amin dow dow do ga halaka be dara be ballami min keba duniyaji amin be jawta ga nokkel dandi do adatabe wallahi nyamdu wallahi kal
hebu gondiyan ko watta deme cedu latake hunde sadorma mawdo der gidan bado departement Bouza region tawa o sadorma duubi mo nayni kanjum wadi koy be ngatta wullandu yaade ardibe hausu gan hebande o fi mosola yeru no rakia army yewtidi e wobbe mabbe pamminir hanoni
da mia
do di leaje salati e laftanda emen choda birji jamani emen gatta dum men beeda nino gam beedan de dum semmi sadornan komen tawra kaw woni rafidiyam kasem be gala e be gaddana men balla komen keba men kanta golle amen de en
yanzu en rojan gana maka tona
laka ruwa ne ka doku
lokal gal diyan dan kan ado tegal no wadda min gatti kaaje gam fadda de gam amma dum wadaki sai ni mo idon lo min gatti do andan salati shu tamati leaje karoti huni funi waremete der kaliji min gatti yoni ko min gidi kan woni min balliri sadorna amin dan musallamu
ko mu ke dan wa sa jara muna
ako masala gre tunis
amen tawra sadorna kan sede men jobi sukabe ko be gollaname keme didi nyande fu men gari amen gatta
mbiyeni fedde sawara darinde do fi jonde dimbe arzuku leedi no tokkiti wadde hawrinde mudun do nyame altine go lewru november jabbi nono minister hawjinde filla jandeji pamare holli labi moƴƴintinol ngol waɗi ley fi jandeji pamari ɗo enda nder leddi meɗen Niger to Fatima Mayyaci goto tawaɗo nder fedde saware nde moƴƴintinol gaɗagol ngol gam fabade jande le kon noon no famminir Asumane China jewtiɗiɗɗo e makko
si jamais le ministère arrive
de ministère on jottini tabbat ko be anni wadude fuyaadu yeson no heboto der jangirde lokkol arandere fu dum itta filla parti parti der hawji jangirde lokkol ga emen gi heedana ko nana wadde der saru suuji kawji di filla jande lokkol den gada mun no wodi ceede kokketeede ga hawjoraade jangirde de e golle jandeji ko wadete der majji fu no wodi filla moccina fonnita siglaaji jangirde tawaade do jonde ko e mu wodi filla beedol joddi janginoobe ligotoobe ko wada komiti go jojjinama ceewtino holla ardiido leydi ko haana wadeede
concrete au président de la république
lawal jene abar ko durwo leyde CDAO bitengo tolaka handen 3 novembre o mabbita hantoa jeddi lewru novembre to enda Dakar leydi Senegal durwoobe manen biem durwoobe leyde sappo do leyde sappo e je kambe ngado tan go durwo amma leydi Mali e Guinée kadama yaade tongo duro Allah e jukkongol CDA wadani dum en. Ufana Musa ardido fedde leydi Niger hawjinde filla duro nani ko wi e cialol Asman Sina lamdido mo.
Duroɓe ɓen fuu jottake Sénégal jam e seho jango mo Allah yaari durogon enden fuɗɗete miɗen eele du Allah wan durogo fuɗɗire jam ɗo timmire jam e seho miɗen giɗi du fa hande himɓe leydi meɗen balliramin ha du'a o Allah hokkamin saha no woodi leyɗe kanuɗe lildoyde durwoɓe mumen gara ɗo Sénégal amma leyɗe ɗe enden keɓa lildoyde durwoɓe mumen misali leydi Mali leydi Guiné leydi Togo e leydi Liberia denne leyɗe ɗe enden tawaka e tolak hikka o enden
say garten e yewtere meɗen pindinol nder ko umma tawa ɗo ley Niger hano ko darta filla ummade wuro mum tefoyde laabi mum ne seedi eno waɗirte nder leyɗe kewɗe gan nder leyɗe ton endan nimɓe ummata kona nder gure mum en yaade nder galluje filoyde gam tefoyde sukaɓe ummatore leydi Niger kamɓe du yasin yaata tefa kanƴum waddi ko biyeteɗo ɗo enda Florence Power ardiɗo mane mbiyen gaɗo tewteru ɗo enda IRD nokkure to tewteru watte do yaadu yeso nani ko wi Talata Abdoubar domo
ummade wuro mum yaade leyɗe yasin gan tefoyde ɗum e leydi Niger feerodiri e leyɗe ɗe
dans les schémas les modèles
de en daari no ummaaki wuro mum yaha leyɗe yasin anniranon no waɗire semme ummotoɓe wuroji muɓɓe no jaha nder kuɓeeje mawɗe leyɗe muɓɓe gan tefoyde gollal na jawdi no ɓuri semme yahamɓe leyɗe yasin ko tawi kakiije amen kolli kaw woni himɓe Niger nde ummake gure muɓɓe leyɗe yasin ɓuri yahude sanne ɓurde kuɓeeje leydi ndi non du himɓe gaɗiran illa fil ajal fa warde hanne ummatore de kandu ɓuri ɗuɗugo nder majjum denne ɗo leydi Niger dimma himɓe yahamɓe leyɗe yasin kam ɓuri dimma yahamɓe nder kuɓeeje mawɗe reedu leydi Niger
par la migration interne
de ɗume saabi
ça peut s'expliquer
dalilaji feere feereji goodi bawɗi faamini ko saabi ɗum misali huɓeere memen no mawni amma ummatore yahatani sanne gande wala golle ko ummatore de waɗa lumaku kandu wala semme nder mayre huɓeere ñamay no woɗɗi ci e reedu leydi Niger ba ceede ko wara soƴɗo hoya ɗuɗal ummatore misali région maraɗi zender fo koƴƴi yahude nder kuɓeeje soɓɓirre leydi Nigeria tefoa gan toon lumaku nder kuɓeeje ɗe enda no woodi semme kaden du hawsankore worre nden kanni haalete to neɗɗo fuu faama ko bannu haalata fina tawaji maɓɓe du peerodire
ɗo leydi Niger région ŋiji ɗiye ummatore de enden ɓuri yehude sanne gan tefoyde jawdi na golle
région iji ɓuraɗi yeheede ɗo leydi Niger gan tefoyde nde en daari ni fadde raf keƴoron hakkillo fukkiŋo heɓeede nder cakantaraje weenu tcad difa no linte nder to ɓura yeheede gan nder deme daane weenu tcad du himɓe no keɓa sanne misali demal poivron tamaki liƴƴi kandu no waɗe ton sanne gal liƴƴi ɗi enden no keɓo eɗi goodi ceede du gaɗa difa nden agadas du no yehe gan golle no keɓe nder huɓerde nde neɗɗo wari nder huɓerde yi'a ummatore ciwamɓe faa nder jermaganda gara gaɗa lumaku woɓɓe maɓɓe no jawta tefoyde kanŋe woɓɓe du no golla kaliji
ɗo wonto kibaruji meɗen e fulfilde tili eɗen ela jon kambo e leydi hewtina en jango tomi gaddanta on goɗɗi do inde Asumana Shina balliɗo ko kibaruji ɗi yetti e seni Isiaka keɗɗo dow masinaji min Omar Hama joni wala fuu komin mbawi wiide sanandomen Mamman Adam wadda ko ɗemgal hawsankore yamde joi min tawila soyɗiɗi e joyi